Vipi? Ushajiulizia ni challenges gani wasanii hupitia through the journey ndogo wasanii unaona today? There are a lot of challenges ama jambo hupitia, especially kama wewe ni actor, actress, performing artist, musician. Kuna vitu mingi ama jambo hupitia sana. So through this journey, issue at the gamer show, tutakuwa tunaongelea especially vitu ama jambo hupitia sana sana. Nikikumbuka vizuri, mimi as an actor, there's a time nililang audition, nikapatiwa my script, the role I was auditioning for. Immediately I walked into the panel and the lights were on, nilisaw lines, just imagine nobody cares. Ama jambo hupitia a lot. So through this, ukuwe na mimi, stay tuned, nitakuwa na update more as tutakuwa tunaanza episode 1. Thank you.